Jackson Band ndashimana yanci chondi amen
itangirira ni Yesu Kristo wadutunge adutungu zamana so yamenye kumusaraba niwe tangiriro kandi niwe hezo tumuhimbaze yukwe handutunguye itangirira ni Yesu Kristo wadutunge adutungu zamana so yamenye kumusaraba niwe tangiriro kandi niwe hezo tumuhimbaze yukwe handutunguye tumuhimbaze mwami wacu yahadutunguye
Yeah, I'm sorry.